yanna joy mintaji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi ali nyali abdul mun yottinta e modon sambe habaruji mede hande ni der mun ni en kalando botu nyaloma ittanaado durwi didde nyaw be yassida e rabul mun dun fa hande der lede duniyaru go lewru december tan fu batugo en dan wadete en kalando ni fa hande do puddol hawrine cop 28 to en dan dubai dun dun fa hande der hawrine den dan dun wadi filla tabbintindi dun fa hande dereji arani kawjotodi fi ceede kadoteede nabi an gattoteede mo jinden no kuuje bonude dalila sa dormaji di woni tagol bakaje gaddi e dun fa hande moytude gondi be bonondaji di en dan kewti yewtere pindinol meden studio kalangu hande dun fa hande haltana do ciwol bi e kodi indiraadi proa du niger der francir hande go lewru december dun dan ni batu nyaloma ittanaado duru didde nyawu VIH sida wada der lede duniyar sembe hala batu gudu ni fa hande kan woni hokkude der duru go dan ni sembe haloobe nane der chakantaraje do dun ni fa hande leedi niger yottinaaki yugo don ni gadaadi tan dubu ujunaadi de 19 do nyawgo dan ni era mu dum holli ko sembe rabu nyawgo dan ni buutiri chaka be dubi mu en tawa dubi 15 yaade dubi 49 amma chaka puri di dan tonno wuri sembe nyawgo enda e duni fa hande tawabe der garuje kasu no uddi gada mun duni fa hande en daari ni kenga medecin colonel major garba hakimi minister kawji do filla cellal balli himbe do den ni leedi ni jerwi e der kutamu dun duni fa hande ko gattol hunduko tawrabe nyawgo enda ni e wondube mabbe ko nan wade kandu no der ko wonno hela sembe durogo enda kenga haurine cop 28 batu joda hale chaka leede duniyaru ton ande duni fa hande dubai do labi duru didde duni fa hande sador maji di wonji tagol bakaje gonno gaddan himbe fudda 12 duni fa hande lewru december du ande du golle de ande timminoy temi cintinen himbe duni fa hande ko lawol laso e jeta tabol ni ko batu go ande no wade hitan hikkade ande himbe duni fa hande nabi en leede hemre e chapande jeneka en tawato ande leedi niger e leedi mali e leedi burkina faso duni fa hande limte der leede jehude to hawrine dubai de en dan nani ko asumana china waddani en do majum ko firtaade ngal fulfulde
hitande dubinaade en noga e tati no lati hitande burde fu wulare e der duniyaru ko yaaka feynde worre dum wonno ko golle do fi mbaka wurtini nyalaade seeda fadde hawrtere cop 28 fuddude kenyande en do dubai horejo cop on en o holli wiide ke tekkin inde sanne e do fiji di endan gambate jawdi hebe ko moƴƴintinto kullantareje de moƴƴitagol mbakaaji wona bonna para himbe e ngurdam kanyum e tawede e hore mudum e le hala ko wadi wakkati mabbutugol hawrne cop 28 de enani o holli wiide andal holli hore mudum jonno wakkati wadi to han tawe himbe njottake e gikke mum tabintinde jawdi ko watto milliarduji temedere dollar ko han tawe leede sembenteje de en ngaddi gabbatte moƴƴintinde ko bonani leede sahel de endam ele nyalaade arander ndeni emira arab uni ndil leedi hokki millionji temedere dollar kano woni pelle kewde no yiake hono cop 28 to endani no jibi sanne docteur kawji de fi ko darto ladde je jaye kanyu e darnaade hakke bibbe adama e der fedde duniyaru etene human rights o wadi noddagal yaade e fedde le duniya mawnde enda gabbatte haldude emira arab uni and acha bonugol hakke adamaabe hem o wi no woddu fa hande himbe hewbe yinnobe wara fotte o do batu hulambe ko e mudu en be bi sabu leydi enda himbe je nangama uddama lewati ko kulido rejoji nadu ko na filade wurto fa hollo nyumoji mudu en e do fi on enda
kenga alkamisu duni fa hande golle cop 28 o enda ni fuda hawrinde duni fa hande der mun dun tabbintini talkuru arande ru kawjinu duni fa hande kawrul ceede nabi en jawdi golle rotede mu inde no kuje bonude dalila sador maji di wonci tagol bakaje gaddi e kaden duni fa hande ceede gattotede gam moytude gondi be sador maji di enda kewti joddinol duni fa hande ceede den den nabi en tabbintinol derol gol duni fa hande miccintina nimbe ko waddi fodu fodu sanne chaka leede kejor e leede kejor nani ko samira ru afi siriani en do majjum ko firtaade ngal fulfulde
ele nyalaande arander nde cop 28 odo ni leede kewde deki jungo do tabintinde wiide ke hokka jawdi e do fi moƴƴintigol ko woytagol mbakaaydi endan e jargagol duniyaandu endan bonnani leede ngala sembe dundu kondan maande sembentoje no endan jottode tariki ele himbe hanbe tawe hebi jawdiji gattede enda no tawa jeyaabe leede afrika yannange kanyo afrika hakkundeeri no wodi leede kewde latide kokki ka en kayi ballagaaji mudum yerno emira arab uni haali wiide hokka millionji hemre dollar royom ini wi hokka million chapande jeddi joy dollar nonno japon du konna wi watta millionji sappo dollar de cede du konna yoro talki di enda holdiri kenya alkamisa o endam de gatto takenani e les banques mawdo biete banque mondiale e les dubi nay garoji gattol maji fu takena dubi jina didi eno gay enay jono jingonobe bibbe leede afrique be endan du be bi no han tawe kebol jawringol endan tiida e feysede kala yaade hanbe goldtonu be endan e be nodda yaade e leede burde tonnde duniyar honon etats-unis mo amerique ni beede jawdi ko hani watta dum ayo du ko da hokka jawdi ko adno hokkam ko hani faame der ma jondoni woni jawdeje inda de na fu ngala ele milliarduji hembre dollar ko leede sembenteje tabintin hokka e do fi on endan
Region difa duni fa handen kenga alkamisa dum fuddi sigila duni fa handen do balde sappo e jeegom duru didde ko watta duni fa handen dum acci hollude rewbe e golle mardi bondi e duni fa handen golle hirnyereji di endam be acci duni fa handen peru durul gol wona no wade chaka worbe e rewbe de endari du fa handen to enden difa der bangere dadin ko wa commune difa enden duni fa handen golle enden ni sigila mudum pudda nani ko madame sani arika ardido sarusi departement difa kawjido daranade hakke duni fa handen rewbe e chukabe wi ido majum ko gidi adraman waddi firtaade gal fulfulde
hana ila halama himbe balata jekkuji mu'en amma hese hese deni himbe no pantine fu no hoyo wannino halaji kalaadi der jama'aare de minen nyaago alla waddana min hoyirnan domun deni jomun wadi gacce mun no handi yare to kiti amma biida a acciran jomun he alla jango no wadan ko jasini de bi jowuro na bi lamido yara to kiti jango o fillititako gonga adaji gon ko himbe be jogi yarata himbe yeso natu kalel dewel watte tella dermun da hakkilaki no hojan redu sai tawa derimi keccel gel woppo e do buri handen der difa der hoggoji to irfi o heba no dudi
balle tati duni fa hanen ko dum wartiri bolum lawol lamu leddi joddinangol hitande dubu ujuna didi e sappo e jene hadude e jukude duni fa hande neddo fu nanga jungo wuduno tawa der ada yawtina tokkirame do anden ni leydi Niger jaha leede Touba ko be duni fa handen dundude en dari handen tawnobe denno der golle de enda e handen duni fa handen no belti do majjum nani ko wobbe mabbe bi ko ani Cheikh Karim waddi firta dengal fulfulde
doktinda akatsedo ngai
wakati no ko gollangal faddano dum watti bibbe wuro Agadez on der torraji jondo alla yettama de munno meri Agadez on der nyaloma no wada kotta milioji sappo ko natan tadum cede ittede jomirabe hoteluji hawtade station chenir essence wadobe luma ko ben fu no keba barka majjum lawo lamgol waddi kulle kedo der region Agadez sabugol itti dewle nimbe dubbe dum waddi biddam bonda ko amma jondo min jettiri
ko Allah waɗi ɗum wartira min coƴƴoto nder cokaako amin ko min gaɗanno demmun minen conna nder ñalowma goto bidoji capanɗe joyi yaago capanɗe jeego'o denne weltare mawna no yaago he amin minen conna nder ñalowma ko ujune joyi minen conna ba ujunaji jeego'o nder ñalowma cobbal ba amma joni min ɓurta ujunere e kima joyi minen weltare no to amin
Altine laso e jeo lewru novembre tane dubu ujuna didi e laso e tati kampani so mayru wadi hawrine mudu duni fahanden gan wollude himbe anniya mudu motawra harko darta nyibol nukure resirde uranote arzuku ledi gonado no waseton endan arlitan no ardido ONG Agman fedde duni fahanden daranide himbe ledi non to endan ni halir dun kampani so mayru endan ni gonaki hawrine mudu de endan ni ko watta jama are war fotta to hawrine de endan nani ko al Mustafa Al-Hassan ardido duni fahanden fedde de endan ni wi ko man umar waddi firta dengal fulfulde
shari'a ce kuma
wuri to himbe kani gara kala barke hunduko mu e do ko be gidi porje on wada e ko be gida wade amma hebaka no yidirano e gidi amin ba gam min nanai radio fu gaddo andinore dowmun do himbe wuro alit pamana dum kasen golle non e so mayir handi wada ko waday dum minen kolla mette berde amin dowmun ganno handi wi e jama'are duudi der suudu du amma ko min jehi min taway himbe sanne non fu ko buri yidede do woni himbe gara kettinano so mayir ko be gidi be kolla to fonditol hani wadi fonditol wadi
ministri be kawjibe laabi higiraku chaka leede mu e leede yasi ministri be duni fande leede jiyade e AES no fedde de dermun ni fa hande leedi Niger leedi Burkina Faso e leedi Mali tawa fedde indirane Alliance des Etats du Sahel gadi hawrunde mu en ton andam Bamako leedi Mali gada duni fa hande ko nyenyube himbe duni fa hande jiyabe leedi Burkina Faso Mali e leedi Niger der bindol talki pelle gaduno hawrunde mu en yewtinade dun fa hande no golle AES de en danni duroita der leede Niger leedi duni fa hande leedi Mali e leedi Burkina Faso di anda e kala duni fa hande en no biroji kawjoto di golle fedde de en dan juddinoite der no kuje den ko watta jonde jam e yaadu yeso hebo der leede de enda aga dessa duni fa handen dalila mayde janginobe dido tabbitabe do lawol hotude wuroji mu en bara waddi ko gubal pelle janginobe lokkoliji duni fa handen itti nyaloma go o lewru desembre du enda ne ganjurgi nagul Hassan Umaru ardido fedde Sinaseb region aga dessa den nanni ko wido majum ko Musa Mama waddi firtade ngal fulfulde
le premier en
arana on jangino no gondo der sarus jandeji mu ciro zerin do lawol agadez ciro bibbe bombe pali mo bari sap e jeddi lewru october dubujinaaji didi e no gay e tati didaba on do no jangino non tawado e jonde der agadez gondo no jangina der lokol biyetedo saktammin wuro tawango filago agadez no fino latido hoji hakkiloji nimbe sanne gam wala fu kolo todo kadenda wodi du hunde non ko woni he beydorade yeso mine ardibe syndicaji janginobe ko ndo ko amin kam woni wattude dande yaade ardibe house gallure de hojute laabi ko renata nimbe kawral cede wadama hokkude foreji janginobe dido warabe bem fa hande golleji dino tokkiti he wadede de Allah jabi
on sibre inshallah
do endani leedi Niger der fina tawa mudun ni bibbe kodi no do indiraadi croix du Niger der France re ko wadde duni fa hande bibbe kodi di endani las e go leedi Niger di endan tawra croix o duni nukure fu e mud ko mudun non pelli duni fa hande goni gadambe bibbe kodi di endani indiraadi croix di endan croix duni fu e tariki mudun e nukure de ja en kettino yewtere dawda mamman kiwodu no fahande bibbe kodi di enden ni he kadodu ni fahande arapede fina tawa to enden der village artisanal mo nyeme wanda ni e Amadou Harouna Jibo Ismaël ko firta dengal fulfulde
dume woni tarif croix o kasel noy di gadirti
croix adan da adda koy
shirin croix de l'aide niger mo ngoti ya ta yidi fa ciwadu a taftana ni tari ko jumri ponda dum hono croix mo jidda gada o fa fota tar ndi endan nyiba do mu lopal a nyibi le mu lopal den da wulni dum fu tari o ciwadu burtina den wonno ko garta charri mada jonga dum fa benda kan ko na ciwadu tokkito lawol tari gol endan ne pusa lopal ga itta a heban croix mo jidda o mo aga deso non wadirte croix di do fu non wadirte panne ne endan arawawi ngada kurwa o tawe asiwai sabu jamano kan wayli kurwa ma gadez o kay agal woni inde makko e bellare de kurwaaji goddi no ngoji i ferwan kurwa mo no wi e zogad noni fa hande du kondan no wodi kurwa mo bagazam mo zander kurwa mo ingal e cimta balade no wodi abala no wodi krip krip no wodi kurwa e mo bilma i fudu kondan ni lawol goto ngol ni woni ko di ciwirte ko di lato kurwa fa woda
da sauran su duka atakeice haka ya kamata ay kurwa an za ayinta
no wodi gombe no bujja no gada iri armen de no biita do bebe
zamu do ko
misali leydi mali de be muuna wadde kurwaaji mabbe no gade ko de enda leydi niger kanyu ko be koji be banjiti be gadi kurwaaji mabbe di endam de andudo fu se jeebi fu fami tanke kurwaaji niger di kanyu ko be koji be banjiti sabu koy de ka sa jeebi fu tan kurwaaji ko leydi niger no leeto ni won ko be bayilti dum fu minen ka wallami pass ko min jinno ni won tawe tariki kurwaaji endam majjay hombe kolla ke juwayna leydi niger
ya zamanto asande daga niger ne suka futo
noddo de gadon ton gwamnati lady ga renugo kurwaji lady niger
gwamnati ta kula da wannan
gubernaman haujoni kurwaji nan fawo don won ko min jide mudum sabu lede kewde no bi'a kurwaji di annan ka en jeydi misal lady maroc witna kurwamu lede agrezo kurwamu dum non tayne minen kamin tawi mawbe mawbe nan holli min kurwaji di fu haura wi'a to alle fati majja ke hen non fu wattene inde mudum woddu ko nan holle e wuro hengo jiyale lady enda ko min biyoto jokka gubernaman woni haba an tafsino fati di majja minen ko amin gatnambe kano won gouvernement kanyum wodi sembe darade laptina kurwaji di lato leydi Niger no endam
wonna mu ba mu iyawa
to bandiraabe hettinani be habaruji studio kala ngudo ko kol habaruji meden timma to min dilidu ni faande mi cintina on ko yande jeego min taaji sappo je Muktar Hammadu kan adotto botto jooda haale ko kobe habaruji studio kala ngu mi accandu ni faande mamma ada yutin habaruji hausankore e modon.